yewtere sukaɓe mal fu.
Sukaɓe bamako kay goto foof no famri koroɓe gulet jankaku so won holtiɓe wala ko andani kabaru muɗum woɓɓe kay mbihi wonko hanna jaati to l'école to
jawane
sa landi kam laatare ɓi leydi lobbo yo gollande leydi mum mi anda ko woni koro ɓi leydi lobbo komin janguina école teddininde leydi mum yinde ɗum e gollande ɗum ɗum woni koro ɓi leydi lobbo jinɗo leydi mum fuu ana hani humande yirwere leydi ndi waɗande yengeji mawɗi ɗi weltare
ewi saraɓe yogaɓe jangguinde sukaɓe taguji lobbo to l'école e kañe li galle yo nuygal banggal heɓɓude ɓeyguliyankoɓe e ley korata ko won holtiɓe jaati heƴoji jande leydi ndi mbaylite
sa landi kam saraɓe janguina sukaɓe mum e janguinoɓe du ɓeyda famminide ɓe kowoni koro laatade ɓi leydi lobbo janguininde sukaɓe im national ka hannden le école uji ɗi ana fanɗi sukaɓe ɓe tawata ana mbawi yimde lim national sukaɓe hannden mbawa anda nde tariki leydi ndi hunde sana tawe mawɓe ɓe ana haalna ɓe wala fuu ko ɓe andini leydi ndi wellade
ka noon e hakkillo kanko dunke kabaru jande murike dambeli kabaru ɓinguli ɗen kanko hana jangnide tan e ley jandeji leyre fayi jangnirɗe dure ɗe na hasidini ɗum o ɓeydi wiide ɗum hani jangguinede fayi sukaɓe ɓe heɓa yaade l'école ɓe
ana hani ko sariyaji joƴƴine le cuuɗi école uji ɗi fa éducation civique et morale janguine sukaɓeɓe hannden ɗum janguinetake sukaɓe kasin illa ko sariya keso o joƴƴina arande ɗum janguine fa sukaɓeɓe keɓa tabiyaji lobbi miɗen jiɗi weltingol naata e jande joni nde
nden no e mbiya on tan yo en ji ima uri jotali hertaɗi fewde sukaɓe cercle bourem
yewtere sukaɓe man fu wonno